Yeah. TMDs. Sisi tunakonda. Tuki hustle. Wow, wananona wakitunyanyasa.
Climax music. Climax music.
Canon on the beat, y'all.
Kazi kwa vijana.
Malipuko wazembe.
Kazi kwa vijana.
Malipuko wazembe.
Tukishika kamsi.
Wanafanya uamuzi.
Fedo fekima.
Tumejawa na mirima.
Kazi kwa vijana.
Malipuko wazembe.
Kazi kwa vijana.
Malipuko wazembe.
Tukishika kamsi.
Wanafanya uamuzi.
Fedo fekima.
Tumejawa na mirima.
Ela Ela Gigi, king of the city. Tume hustle for a very long, long time. What I be the best when I dream of the west. Life that I live gonna bring me the least. Tunafanya kazi with all our set, yo. Bila ubaguzi wanaleta ulanguzi, yo. Fanya huamuzi wakifikiria do. Kisha kujikata wakienda kuaribu.
Kazi kwa vijana.
Malipuko wazembe.
Kazi kwa vijana.
Malipuko wazembe.
Tukishika kamsi.
Wanafanya uamuzi.
Fedo fekima.
Tumejawa na mirima, eh.
Kazi kwa vijana.
Malipuko wazembe.
Kazi kwa vijana.
Malipuko wazembe.
Tukishika kamsi.
Wanafanya uamuzi.
Kenom,
kenom.
Nataka kazi, nataka kazi, nipate kazi, nifanye kazi. Niko na degrees nyingi more than Celsius. Na bado sina kazi mpaka kusaka kazi. Mekugwa ni kazi yenyewe, niambini nelewe. Kidogo yenye napata haitoshi hata na sapa. Na bado mnajua bila ganji siwezi kamezani. Niko kwenye giza koroboi imezima. Maisha duni nina hustle nikikonda wakinona. Na bado wanasema
kazi kwa vijana.
Malipuko wazembe.
Kazi kwa vijana.
Malipuko wazembe.
Tukishika kamsi.
Wanafanya uamuzi.
Fedo fekima.
Tumejawa na mirima, eh.
Kazi kwa vijana.
Malipuko wazembe.
Kazi kwa vijana.
Malipuko wazembe.
Tukishika kamsi.
Wanafanya uamuzi.
Fedo fekima.
Tumejawa na mirima, eh.
Miaka zimepita na mozi na kamen. Ukweli nikisema wa try kune stop men. Daily in the morning is a time for hustling. Daily in the evening a time for relaxing. Venge in the venge is not an option. Maybe looking light is just an action. For me and you, let's watch out. Me and you, let's watch out.
Kazi kwa vijana.
Malipuko wazembe.
Kazi kwa vijana.
Malipuko wazembe.
Tukishika kamsi.
Wanafanya uamuzi.
Fedo fekima.
Tumejawa na mirima, eh.
Kazi kwa vijana.
Malipuko wazembe.
Kazi kwa vijana.
Malipuko wazembe.
Tukishika kamsi.
Wanafanya uamuzi.
Fedo fekima.
Tumejawa na mirima, eh.
Tumesaka.
Tafuta, hey, ili mimi, hey, nipate do.